nebobango somoka mayengo nebobango somoka muliro chimanye waliwo lunaku lwali kuviirayo wenna kweriduka era bingi biri kwegatta kwekatinywera
kumanyiera
Yatula, yatula, to somoka.